Autant qu'à l'Ajabat le Flanana, Vilnius, ni à Kalotanistegi, Nyoron, Irisika Bingani, Damnana Kofe. G7, Noé, Faraje, Setigi Djekuloué, Amérique, Angleterre, France, Canada, Allemagne, Jamana, Italie, Ani, Japon, Yé Fredo, Djira, Ukraine, Lakanani Kama. Oye, Kademe, Kakele, ni Irisida Kakele, Mimbestena, Sisa, Ani, Ka Bali, Ka Irisi, Jamana Bali, Ka Bingani, Nataoke, Asigi Nyoronka. O la Selini, Miye, Moscou, Dimi, Vladimir Zelensky, Yadira, ko, sebaya don, Ukraine jamana lakananina. O kofe, aye jekulu nyemwo korofo kosebe tarata don. Ka sababuke umawati bulodalin sigi senka. Walasa ka jamana don ni jekulu ninkono. Ukraine nyema ya janto ka ko nyanabo la jebani labandona. Tlebe kono aye barika dali chikaun chaya demebaga nununa. Ukraine ye munusoro. Aunice kosebe, aunice Amerika jamana don be wasablon. Awe anfe kabini ni keleni don folola. Ambe u janto ala kosebe. Ayo damne nyonye kelenke. Kelena na tonyon Amerika jamana tigi Joe Biden Ukraine jamana nyema fana nyingara Angleterre jamana lakanani ministry Ben Wallace kakumakan no ya jira ka fo ko aka jamana te Amazoni nabe marfau di Ukraine ma ka jira ko Kiev besika wale nyuman don chama jira aya jabiko anye wale nyuman jira Angleterre jamana matuma be sani aka yere nyinga nini sonjai ko Angleterre ministry tumba feka mufo.